ye yakera ng'okuva ewaka anti ennyumba yali nfunda kalumu kamu abantu munana kalanji bulijjo yakupanga abalina step nga beekyanga kutopu ebbakuli gye twalinga gera bulijjo gye twesanga buli lwaggulu nga kuwandiika obutazibanga tetudda waka anti embeera yali nganka wiki yonna ng'onoonya lwasa kati batusasula na mubasa feba big pepa chesa tekyalina kitulemesa.
So it's no holiday. We just gonna carry on. The hustle is no holiday. Oh yeah, no holiday.
Watambulanga matumbi budde tunonye wawe kavugide enkube tonye ngato zitobye choka peyoli nemu weti oze wakamuze ye chanze
omwana natuletera gapi
ubebi ngezala holinji na ina tabiri munji engoye zonga za kweya zika wode waka noyo za noya nika sente zote zari wo choka life yali simple passion ye yali nge nyingo era kati we are good to
the
go.
The hustle is the holiday.
Sangolo was a Tuliba Luganda. I've been born a Vadeke, my big abo, be Vadibatus.